wagenda bambi soko linde linde wali woze bie kugamba tenga bugambo butono dala kusawo butwale mubakadde babulabe kompereza message tange mukwano jendi sobole nzo kweyagala omukwano gwagenda bambi soko linde linde wali woze bie kugamba tenga bugambo butono dala kusawo butwale mubakadde babulabe kompereza message tange mukwano jendi sobole nzo kweyagala siyogere bingi anti kwagala kyensinga okwagala mukwano go gompera ddala omutima go awo ebyange binaawa biteredde ddala kati kitegetto njagala nange tankwagalire ddala paka lasito mutonzi alitwawula omukwano gwagenda bambi soko linde linde wali woze bye kugamba tenga bugambo butono ddala kusawo butwale mubakadde babulabe kompereza message tange mukwano jendi sobole nzo kweyagala omukwano gwagenda bambi soko linde linde wali woze bye kugamba tenga bugambo butono ddala kusawo butwale mubakadde babulabe kompereza message nange mukwano jendi sobole nzo kweyagala wanyirira gwenokamala osandira olunaku lwembaga saba mukwano nzikirize tule ate tutese tuwandike ebbaluwa ogitwale embakadde bagisomemu mukwano omala togikomyewo nange mukwano gitwalekeye ewaffe bazadde baffe bagirabe batuwa olunaku ntufu omukwano gwagenda bambi soko linde linde wali woze bye kugamba tenga bugambo butono ddala kusawo butwale mubakadde babulabe kompereza message tange mukwano jendi sobole nzo kweyagala omukwano gwagenda bambi soko linde linde wali woze bye kugamba tenga bugambo butono ddala kusawo butwale mubakadde babulabe kompereza message nange mukwano jendi sobole nzo kweyagala webale mukwano kusaba twalinda dda olunaku olutuufu lutuuse webale webale kusaba wabula mukwano kyenkusaba mukwano fukamira ku maviivi obuuza ate kubagenyi onoomala mukwano okubuuza ku bagenyi sembera kumpi wendi ogweko mukwano mu kifuba otuze tuze mpola ku katebe ntule onywese katunda enzikakane omwoyo wetunaamala mukwano tugambe dikyo mulungi atutelemu oluyimba tusamisa ate kubagenyi guno gwe mukolo gusembayo ogw'olujjudde bwassanyu ate gwa mirembe fenna fenna tusanyuki